بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقرأ جوب السلام على بطنه فاسم آية نتوكو ماكو آية كميكا آية إيكو منيم سورة الكمان wako meko aya tugenda kutani ka aya 12 siwe kiri suratu e Luqman. Luqman linya lya masajja mulongofu obulongofu bwe bwaletera Allah okumutwagazisa tusobola okubeera nga ki nga ye bakadde bafabedde batugereranga wakayima ne wango naye ngeina amaanyi nga yamaanyi nnyo naye nga nsiru kawakayima atabanga kasolo katono naye nga kaki ngaomuzadde wo ayagala kugerera olugero olwo obeere nga ki nga wakayima naye ate munnange ebya Allah si bya wakayima nawa byabantu balongoofu yasalawo atuwe Luqman nga kya kuyigirako oba oli awo tusobole okubangayo. Allah agamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim walaqad atayna al-qumana al-hikmata walaqad atayna Luqmana wano mu East Africa twagambye Luqman yali abeera mu nsi ki aga yarabira musi mubirabira abamanyi batugamba nti yali muki musajja muddugavu ngaabeera mu Habasha. Habasha yali nsi kivuddemu Ethiopia, Eritrea, Somalia, Djibouti, ensi eziri awo zonna zayitibwanga Habasha. Abantu b'olubuubuuto olwo basajja bagezi, amanya gaabwe mugawulirize gafaanagana n'amanya ki mu East Africa. Mujja kumbuulira nabagamba nti ennyukuta ese oluusi omuntu asobola okumanyira ku nnyukuta singa oli agaa nansikombi nakamya namusoke luli bagwanga ki naye singa oli agamba okero onyango obote opio babagwanga obwongo obwo era gye bugenda Kanyaihamba Kakami Kaihura baba gwanga kakati ngenda kuwa amanya gano Firauna Haruna Hamana Luqmana Abyarimana baba manya jalo ngenda kuti mutegere gye gagwa gagwawaabo naye timutya nnyo yaka abajja kumpulira kale tugende walakad atayina Luqmana twawa Luqman alhikmata hikma kiki amagezi amagezi ki olwo abaganda kye bayita amagezi amazaale n'amagezi amaki omuntu nno bw'abeera n'ebibi n'abeera n'amazaale n'abeera n'amasome gaba makula naye abasinga obungi tulina amasome amazaale amagezi amazaale eba ilimu katonda ajuwa gwayagala anishkuru lillah nitugamba abamu aya emu yagamba waman utiya alhikmata omuntu aweebwa amagezi amazaale fakad utiya khairan kathiran oyo aba aweereddwa ebiki ebirungi biyitirivu. Allah yagaba amagezi tugamba anishkurillah webaze ku Allah. Allah yetaaga okwebaza maledde. Olina amagezi batulina gabeerawo, amagezi gabeerawo, nsinza okutulema ejyo amagezi gabeerawo basiraamu mugayina era mugekakasa gabeerawa mu bigere, mu lubuto, mu mutwe, mumubeera amagezi. Allah muwangalidde ki ne bakanti oyina omutima nti yegubeerawa nti ku mugongo oyina amagezi ye gabeerawa tomanyanga nakyo oyinawo ekiri myaka ana
eri mwavu
fe tulina Qur'ani yatuyamba abasoma Qur'ani tukimanyi nti okutegeera kubeerawa mu mutima si mu mutwe, eyo entegeera ya kinnansi. Era nabbi yali ayogera n'agamba ng'asomesa nti attaqwa okutya Allah, okutegeera Allah kubeerawa. N'agamba nti wa inna fil jasadi mudghatan, mu mubiri gw'omuntu mulimu ekifi. Idha salahat, bwekimala n'ekirongooka, salaha al jasad kullu, omubiri gwonna gwakozesa. Wa idha fasadat, bwekimala n'ekyonooneka, virus n'ekirya, fasada al jasad kullu. Naga nti ala wahiya alqalb, njogera ku mutima. Allah bwe yajja ayogera ebiyungu ebitegeera n'agamba lahum aluyun baina amaaso la yubusuruna biha, ago tegalaba tebakakozeseza. Walahum adhanun baina amaaso la yasmauna biha, tebakola ki. Walahum qulubun baina emitima la yafqahuna biha, naye tebategeera. Kigezi okutegeera kulida tebakubuuza kanogamba muntu ogenda kweswaza nnyo naawe era kweswaza fe muddiini bwetu bwetukibala. Allah agamba nti Allah bwakuwa amagezi naye n'okakasa nti ogayina otuulangako lumu n'owebaza Katonda anishukuru leila, webaze ku Allah. Obutafaanana mukwaya, obutafaanana masutura, obutafaanana zuliali mu kitundu, ganti alhamdulillah ala ni'mati alhikma walaqli, nebaza Allah mpadde. Batugamba nti bw'osanga omuntu alina balaayi nga Allah yamugezesa ga dduwaki gy'osaba, alhamdulillahi allazi afaani mima abtalaaka bihi, nebaza Allah eyamponya ekigezo kye yakuwa. Wafaddalani ala kathiri mimman khalaka tafdilan, nansukkulumya ku bitonde bingi byendaba ne mbiyitako nga sibyegomba nga te byo byegomba nze. Munayinza obutakyegola, otaiza okimanya. Tomanyira dduwaki osanga ng'osanze omulema yeeyo muzibe, ekirina okwebaza nayo. Allah nkwebaza okunsukkulumya n'ekifaanagana ekiruganda ekigezo kiwamuwa. Lukumani webaza amagezi. Lukumani yani olowooza gwe bagamba okwebaza yani yegwe kati eyekakasizaako nti oyina amagezi anishukuru lillah, webaza. Eno Qur'an toyogera ku Lukumani nakugambye nti jaji yageranga olugero nga tayagala obeere ensolo eri wabula ogikoppe. Eno Qur'an abazungu bagamba ayina ekigambo kye bayita dynamic. Dynamic kitegeeza ki? Mwai mwabe ku dynam ye gaali ekola ki? Etambula. Qur'an teri static nti twakisoma nga kwata ku Abubakari. Abubakari Abubakari yafa ebyo yaggwa itunzira mankana gwa Abubakari kati bwegamba nti kul bagambe babagamba abantu abaafa ba Umar ba Uthman edda. Qur'an etambula n'abaliwo bwe bagambe babagamba mmwe oba ntegereka
kati Allah wagamba Luqman yagamba yogera bwana abatayogera ku Luqman oli kati gwe Luqman webaze Allah Allah agalo kwebaze Allah bamwe baze bati bogera bachangu webaze Allah alhamdulillah
yitu bi ani ari jotu bulira amazimu kuva kumacha wacho ogendeko natolimba ndeseka katani nacho ogedde wallahi nibu tabuta ani api ibu tabuta yari ogedde abala mufanana mufanana bulia mulia buli nga misota
anishukuru lilla embera yonna gyoli muyeta akakwebaza
yabamu ebintu ebimba bitaka amaati siko geze ni mukyala wetu ne mutatambula bulungi osula ute oza bulijjo osiba embiira oba kiki
nekiina allah akutambuza bulungi tokyeraka kwebaza shaazim yegati alhamdulillahi rabbilalamin mwenna ne musiima wemubitwala ndomba ebyo byakwejala allah yatuwa yatuwa kale kaabawe
naye lwali kizikiza oli kitegeere ogenda okutambula ensi eno ogenda okusaba abaganda balemwe abawarabu balemwe oli ebiti n'ebikoona nebi olioka otegere kyali kiraga kwebaza
kyekwebaza
sibyamuzanyi yaga nti mutendereze allah emisana naki bukuratan ebyemisana byoisiimu biyitirivu bantu bava kukapiira ku ssingule wabula waafudde tugamba bugai nti alhamdulillah wabakubaa waafudde yalibadde waawo
uyimikyana
mwana wo muganda wo alhamdulillah batambuza obulungi kigambo ekyo nomukyemanyize ku lulimi lwammwe ayina nyisaba allah kimpi nkimanyire bwomala okulya gamba alhamdulillah olwali abantu tebakyalya abateekayo butesi na jiiko naye gwotuuka mu woto nogamba nti yonna omukazi naye tona sebe tukutereko kintu byonna kawunga mode mwogo sowani kabuutu senemeka 15 geto butunda bwa 12 kunulubusa nti byangu ninga ekyogo bateekayo obuteesi mu kapiira nga takyasobola kuli lwaki gwasobola katugaza alhamdulillah yekiribo nidda kati gwolowooza nti abo abalwadde bo basaana kuba bulwadde bwolina kulya buli mashini sebo gamba ka alhamdulillah nga tunatuka ku mbeera eyo allah sobola okukukuumira ebyuma byo biri bulungi abalala babiridde tebisobola kufuluma sajja omusawo yangambye ennyama buli lwogirya emala mu lubuto ennaku 7 okuvunda sobola ogifuluma wantu giwoomerwa nga kizibu bannaawe abantu abasuubirwaga tujja ku buli kintu ennyama gye tulya maliba gange bigere mitwe gituuka eri munda nekimala ennaku 7 kyo tekinnavundwa ozanga kirimu amangu njala olina kasasiro wali muli
lwotegeera nti ekikuli munda kizibu
kisabuyisa kumukka banno bagaye nti ani akikoze abaali ani aguddewo lwotegeera nti ekigeri nga taabu kakaja kakafulumye katono naye buti eri garaje namba eri muli shukurillah allah netukwemanyiza okwebaza allah era bagamba alhamdulillah ala kulli hal webaze allah mumbeera zonna kuba tosobola kumalayo kumana bamuwadde amagezi naffe bagatuwadde ekitunyonyezebwamu anishukurillah mwebaze allah twebaze allah ala kulli hal alhamdulillah ala kulli hal anishukuruli bagata anishukuru lila webaze ku allah basiraamu buli lwobanga owungezeza webaze allah waliwo azikaari ezebaza ku makyano lweggulo alhamdulillahi allazi ahyana bada ma amatana wailahilashu asbahna wa asbaha almulku lillah walhamdulillah la sharika la la ilaha illa huwa ilayhi annushur allahuma ma asbaha bina min ni'ma أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
ebyo byonna kwebaza naye omuntu oyinza okubeerawo ngaobanganga tolina zikiri gyokola nga erimu okwebaza ku makya n'olweggulu kiba oba weeryazaamaanyiza oba weeryazaamaanyiza
bagambye lukumaan weebaze naye tibalagira lukumaan bagamba ani olowooza lukumaani yafa era yagenda bino tibagamba lukumaani gwe lukumaani kati itunzara mankana hayyan bagamba gwe omulamu Quran eyogera na buli generation ebaawo abalibeerawo emyaka 10 ejja kuba eyogera nabo gwe nno weebaza ggaali abalibeerawo emyaka 10 bali babeebazaki toja ayina enyonyi ze 10 ayina enyonyi 10 naye nga lunaku agamba alhamdulillah waina eggaali nga tusobola kugamba alhamdulillah kubonaani yeri azamanyi waman yashkur omuntu yenna alyebaza ulira assurance allah jakuwa kasita gwe olyebaza noga nebaziza allah ansiimye fainama yashkuru linafsihi okwebaza kugenda kugasaki kugasa kutya okwebaza omwoyo n'omuganda agambye ntasiima buli olabanga nga oli mwavu nnyo kakasa nti okyabulamu mu kwebaza ojja kubulwakuwa webaze allah buuza bwe beebaza bakubuulira abanonya okwebaza beebaza batya allah etteeka lye principle yeegamba bwe la in shakartum singa kana abatanda ne mufubutukamu embeera enneebaza la azida nze mumanje kubongera subhanallah la yukhlifu llahu lmiad allah tayawukana naki eyakyetadde mu bulago nti gwe kasita weebaza la aziidannako nteekwa oba oyagala oba toyagala okwongeza wala in kafartum naye bwe munaagaana okwebaza inna adhaabi la shadidi muyinde ekibonerezoa mujja kunyumizaako ne bannammwe ekiri ewange ti allahu akbar sikimanyi na kimanyi tikiki ojja kukinyumiza gwani ateebaza allah naakukola ngaowulira olaba olina amaanyi twenaku byannakye walyebaze webazinza allah agambi wa kalilu min ibadiya ekyomukisa omubi bwenkebera mu ofiisi yange awali abeebaza besangayo batono oli mu batono oba oli mu bangi ina llah yeyita shakuru allah yebaza nnyo ne bwe muwali nga muzadde muzadde ne bwomuwa hafu ya sukaali yeebaza ne muwa kiro yeebaza ye yeebaza naye oli omuntu bw'amaze olunaku lulamba teyeebazeza si lunaku mwezi nze kyemmanyi nange embeera ngimanyi omwavu yatera kwebaza ng'afunye kiki ekinene ekisukkiridde bwe mugenze ku mukolo ne muli ennyama ne mugirekawo loganda alhamdulillahi alhamdu ebaamu n'amasavu alhamdulillahi rabbil alamin kiki kyetumusajja kyatukoze naye ani ayinza okugula omusoli nga mufumbo oba mwoki n'amala okugulyagaga nti alhamdulillah awanike ku mukono waba waali wano awanike ku mukono mazima tumwegombe ffenna tumwegombe bwegombe tumusajja aguze kasooli we naawako fulani bw'amaze okulya n'asula ekikono kati alhamdulillahi llazi atamana waali wano mufe suleiman gwetusinga ku imaani emisooli oli ebikongoliro osuula busuzi mu motoka oti oyitira mu ddirisa olumu olumu naffe tukikola mbadde oyitira buisi mu ddirisa amazzi cupa osuula eri kata ninga abantu bateekako bateeke ku ddwaliro cupa bazzaako cupa gwonywa cupa ku cupa tosobola gamaa ani yali yeebaziza amazzi munywa ecupa osuula eri akaviira osuula eri temulio naye bakugulire eno olubeere eya sooda kaatikawesa eyo jajjunya okusobola okukirako oyogere oti tegamwina alhamdu wemugitandikira wekolera ne wetakolera wibulaimu tusaana okwebaza allah ala kulli hal saba allah nabbi yagamba sahabi omu nti yaba yali maazi yamugaa maazi tovanga woosaalidde nga toyogedde bintu bisatu allahuma ai allah ainni ala dhikirika nyamba nsobolenga okukwogerako okuba nneerabira washukurika nokukolaki olwokwebaza wahusuni ibadatika nokusinza ensinzi nnamu kuba waliwo abasinza ensinzanga nfu byasala takolaki yakula tabimanyi nyamba mbiringa ibada zenkula zizo zoyagala
Allah aganti wa man yashkuru mtu aliyebaza fa inama yashkuru li nafsi ali ndo kwebaza jakula wa kumutima gwe kwebaza sadaka zimuku bila ganti webaza usini Allah akuwadi no wayo Allah akuwadi no wakubu wayo shuku usini kwebaza kwa mika binji wa man kafara shukuru opposite ya yo kufuru shukuru opposite ki kufuru yaga nti la in shakartum wala in kafartu na wana achili nti wa man yashkuru fa inama yashkuru wa man kafara alikana miyeise chikafiri ya makafiri wibatema fa ina allaha ghaniyo Allah mugagga hedi yitaka kweba zako hamidun ataba mutendereza bachi hamidu chitegiza okutendereza alhamd ate hamidu chitegiza okwera hamid wakana alhamdulillah Allah mugagga ataba mweba zabanchi nyo nubamu tereza no mutendereza neweba zano okwera bayitiri wakani gana kini hiko mtu gambo mchanzu vyo kusara seka na vifu wako okanyi tunika yu geno tunule kurutimbe maka tunule abantu echaba leso kufa makaka wenga bali muswara atenga bagaga atenga basa wano bulijo tuba gamba basilamu muje mwega ile Allah abate seka tukola nyo bulijo mpa kubilane chifana nima gama naifa wakame mali ya bafu esawo omuntu atuka mukufa ne baleta ebintu byokugaba noba byebino biweddeyo gibiweddeyo nga timuli kyoyinza kugabira muntu nakikkiriza gwe badde omanyi bweweesibwa obuzinaabo abantu ekyo ekuduniya batoba nnyo ate naakira egaana omuyimbi omu ali ku ttivvi bayimbi banne bagenze omusondera ssente abayimbi sibe bakola ennyo sibe baserebu bagenze mu ddwaliro omusondera ssente alba amukutte tebasaala tebagenda mu kereziya tebalina gye balaga sizoni y'okusaala ku bakereziya kuyidi babeera mu bibbulu kujjuma mu bibbulu betegaka wiikendi tebasaala bakola nnyo era twabavaako ne tugaba buba bakafiiri ekyo twakikkaanyako mutafakun ala bakafi aha ekimala kakati balwadde twakatula besente zaabe basoze sentiment abakola nnyo tebalina nabudde busaala tebalina budde bugenda mu kereziya bakola nnyo bakuŋŋaanye mu ddwaliro olunawe nga mulwadde ne basonda emitwalo emeka oli yawaddeyo 15 akaba nzize balansi kimulimule bwa tivi mugera ne mumumenya akikagwagwadonda nesayusuf yagamba yagula netwala yagula ebitoote temulaba bulabi bwoti wabula buli kyolaba weewuunyaloka nti alhamdulillah basonze abayimbi abasiiba bakola bakola bukuratan wa asiira ebiseera byetulira muddaako baba bakuba midongo bakuba okuva ku ssaawa eno ne batoka okugamba abakazi bwereere tebakyagala nolowooza nti sente balina tebagala bakazi kubaweereza abakazi bwereere nze nali mmanyi nti abakazi bwereere kitegeeza butasasula ng'okitegeera otya bagendi tebambadde era bw'otuuka waleka twagala sente twagala abakazi bwereere ate gweyambadde sasula kazi bwereere bw'okitegeera otya abakazi bwereere mujja temwambadde era bwa abakazi bakimanyi oba tumanyi Luganda olwo lulimi lwa ndongo si lwe lulimi lwa tafsiri owamu ogena ozunga n'ebiteeteeyi byo abasajja bakola tebeebaka tebakyasinza tebalina ddiini ddiini yaabwe ndongo sawa eno bali mu ndongo bajja kuzinyuka mwenda musajja alwadde onga nti ekitabu ki banne bamusondere ow'ettaano ow'ebbiri ezikwasa n'ensonyi ne wa tivi yatuyambi kanyuga bano bakola ki bafiira ki masikini bafiira ki mutwalo musanvu si kumi kyalibadde kisuubirwa nti baserebu ng'abo buli omu asula kati naye ate gwe osadde Allah byayagala obikoze ate nesente olina mutu oli bubi naye oli talina ddiini naye ata nedduniya ekoze ki kati oyo afiire awo abaana be bagenda kusigira ki yali agula nyanya gye yagwira mukatale temwali nyama bwenywereza ku ddiini yo Allah agantya abaana agaana okwebaza faina allaha ghaniyun allah ye mugagga hamidu nabebaza bangi bweboganyigana oba tosadde ebbamu nebemugamba mwena nti obusiraamu bubuddemu talina kyasala yagamba muhadisi nabi saa sallama yagamba nti singa ffenna otubeera abakafiiri mu nsi yonna netubeera ala afjal kalbi rajulin wahidin minkum mwenna nemubeeranga firaawo manakasa dhalika min mulki shaian tekina kyekigendeeza kuki ate mwenna nemumubeeranga bannabbi ala atka kalbi rajulin wahidin minkum nga mwenna muli ku takwa nga yannabbi mazaada dhalika fi mulki shaian tekino kyekinyongerako namalizanga nti innama hiya amalukum ebyo byemukola byammwe faman wajada khaira alisanga ewanga akalungi nga bamutiikinga falyahmadillahi baza waman wajada ghaira dhalika alisanga nga ewange talinayo kalungi fala yalumanna ila nafsahu tanenyanga anenyanga ki babagamba wano okuzuukuka ekiro okusaala mwazuukuse kulaba bikonde bavubuka wali watalabye gundi maiji oyo mwamukutenga nabbi alaihi salatu wassalam tewali amukola mukhapa neiweza ani omulala pasiawo sallallahu alaihi wasallam ulira ali wanu alaihi salam pasiawo alaihi salam waliwo omuvubuka atalabye pasiawo wali ngaoli muvubuka mu nsi muno mu uganda wetulira ddaku bwe bazuukukidde bat waitaddeyolakabin tulina ngumi babaleeta kwekuba babaleeta mujje walo mwekube bwekubi allahu akbar kyatugera kulaba asinga kuba munne ate bagala kuba wana wasajadira allah mukyenya wali sujida webagala ngumi weberaga kyano omusajja mwedda akuba nti akuba mikono babalaki ku sujida ovunamire ngumi kati kyekwatawo point babalagira kuba mubyenyi ebintu byetuliko birala nibatulagira birala tugende mumaaso mubimu kubiraga lukumani nti yali musajja allah beyatubulya binyuma wa idh qala lukumanu libnihi mujjukira akaseera lukumani ng'agamba mutabani we yali amugamba ddi wahuwa yaiduhu yali amubuulirira ebyomuzadde ayinza okukola lukumani kyeyakola allah kyatwagaza nti omuzadde omutuufu bwe yalikoze lukumani ye yafa n'agenda mumujja kuzaala naye lukumani kyeyakola kyemwalikoze yayita abaana be ali omusajja omukulu omwami warabu edda filjahiliya yali agenda okufa n'ayita abaana be yalinga mbeera y'abasajja abakulu ne mu qurani allah atunyumiza am kuntum shuhada mwaliwo idh hadara yaquba almaut yakubu safari ngaetuuse ey'okufa idh qala libanihi baana be abaita yabaniya madha tabuduna min baadi qalu nabudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima mujmanyi nibamubuulya ebibal naye bwana waffe omuzadde bwayita abaana ng'agenda kufa bagambaki nimuwuliza nga baseeka nkata ja kubasuza ebintu nensawo eri wali wagumu nabarabu wali wagu ebyo bagamba aba naye musajja omukulu yayita abaana n'abagamba ngenda kufa kabula lislaamu jahiliya nabagamba ngenda kufa naye njagala munjigeko kino buli omu agenda aleeta akati ne bakaleeta n'abalagira buli omu akamenye ne bakamenye nabagamba nti mubugatte
nebabugatta nebabusibawamu naagaba buli omu adde mu amenye ne bugaana nabaganjaga mubeere ngaobuti nga muli wamu nga muli kaganda buganda
naye bwe munaabeera omu omu
bajja bamenya amenya bwe munaabeera ekitole teri ajja kukola ki n'abazungu bakimanyi divide abasiraamu batemetemu abamu beekibuli abamu benakasero abamu beakampala mukadde wamagwawuyuze
naye bwe bamala ne beegatta oli ku buzibu
amasebu tugati ani agenda tugati ayegamba waatasimu bihablillahi jamia buli abenakasero bagisoma abeekibuli bagisoma abeekampala mukadde bakisoma bwetubagabakandoyewamu bajjetumumanyi nyinza ebiseera ebisinga obungi sivunaana abasiraamu tebasoma busiraamu bwabwe obuzibu buli kuki watasimu bihablillahi jamia agamba ki ne baseeka bemulaba abasinga obungi basoma naye abamu tebasoma bafuna obwaseeka nga bali singa ddala mutuufu mu busiraamu muno mwalimu amasa ng'abamu bawalimu baseeka abasinga obungi omuyita baseeka bali badde bawalimu nammwe mukimanyi busiraamu babutwala bwe bati tebatuula kusoma kulaseeka emyaka nkaaga talina kyamanyi nogandi kati busiraamu buli ku eno virus buli ku buzibu baseeka tebasoma wano waliwo seeka mubatudde wano babiri basatu basoma baamala yakuma ebbu yamala yakuma omukinda yamala yakuma ejindi yamala tebasoma ne bamatiza emyoo gyawe nasoma kutuba nemulema erimimba kati kuba okutta ekiraba ate ffeke tulaba awaata otumuuza ate twazze muswala oba wa oba tumanyi galawo bwe bulwadde bwe tulina obulwadde namwe mubulaba oba nze mbulaba zi nawe obulabi kyali tebulina ddagala kitegeeza tukyatambulira mu bulema era fe abamugera n'osirika n'ogaa nti kati njogere ki mu butuufu ebiseera ebisinga obungi kituuba kyoyogera nogankanibireke kakati omuzadde agamba abaana be baana bange nti ye mukwate sente ziizo buli omu agenda anguliyeyo ekintu kimu kimu bweki siringi bitaano bitaano naye nga bwakiteeka mu nyumba muno kijjulamu ayagala kunoonyamu musika abaana ne batagenda mu katale ekyebitaano kibaaki ekiyinza okujjuza enyo nibagenda buli omu naaleeta ekikye abaana sente bazikobyawo omwana naagula ekibiri n'omusubbaawo bivayo sente meba ne bakoleeza enju nejjula hekima omuzadde yamanya byona ategeera waliwo awata ekibiri kyammeka bashe omusubbaawo nzekani ntikiki ekijjo ate waliwo wotalaba ebadde ono omwana alimu omulamwa alimu omulamwa naye kolowooza singa taata waffe nga nze kitammwe nemba wa bitaano bitaano buli mwana ekyejjujuza ekyo nyinza okufunamu omusika mumwe alajja ne switi bulajja amagezi agafunga okulowooza ng'omwana oyo bwe yalowooza kyebaita hikma naye waliyo omuntu aba alonda omusika atunulira feesi ono nga teyamufaanana bulungi atunulira hikima kati gwe omusika oyagala afaanana atya musajja oyo ayinza obutanjabiza lumbe tebubeeramu zigiri abalongo baago nti tebalinaggwa ayinza obutabakolako londa ono alina nesitabeeka nababuuza ekibuuzo ekisembayo omwaka gulimu ennaku mmeka gulimu ennaku mmeka naga nti basibu ki umaka gulimu ennaku eki mujeyi ayo good experience umaka gulimu ennaku eki abebisa timwe kaka bonene baka chichi nje ennaku eki ngenda kufa naye mbaganye umaka gulimu ennaku eki kuseka na kaba boseka leero enkya linda ki zindabye myaka kikumi musajja mukulu zirinaku wali ezaliza ekayoberawo ekidaala nga kyambaga linda woyo gwe mufumbizza okumuzza nga kyaki naku jezi ago ge bayita hikma musajja ebintu abirabira wano ebyo nabaga emina amagezi amasome katabaita mwogeza amasome mwaka emeka bisatu mukwata ago masome genda okulaba ejjusa ennyumba oleeta capati kumasome ate galuwa agali eri kati abalina amagezi ekika ekyo aga nti walina amagezi agasise kubanno ate shukuru lillahi webaze allah kati kufu waliwo alina hikima nange asoma mwendi mwebazaaga matunutunu lukumani agamba alina amagezi lukumani tiyasooka okugamba omwana we namugamba ya bunayya mutabani la tushrik billah ekyo wali omusajja ayinza okukyogera nayita abaana be ngaagamba mwana wange la tushrik billah tozibanga essabo mu lujja wano abalungu bamalanganga aaomalanga eddiini omusajja asala kisubiri ndi kubano abafa la tushrik billah emuzina ekyo kyekyayisa kuma point number one la tushrik billah baana bangenda kufa nye bazadde olwaleero bafa olwaleerokufa obusiraamu bukoma kuki ate ye ye yennyini abaana basomira abawala esente ye tagenda nomusaba ente yagigula nagamb nibana ekibikola naye mugende mutereze batereze ekimasiki batereze lubaale lubaale kiki ani asoma ku luganda wano olwoba osomesa oluganda batkulona olubaale kitegeeza kijja kyeŋŋanga balinjagala kubasomesa yo tebazzi mubabuuzi tebayita lubaale omusajja ku tv yayogera mpulira mu buganda temubangamu okusamira bajja basenge kabakabaka nga ku tv n'agamba kabaka wa kumi n'omunaana yaleeta wamu okusamiraali musemira nembuuza otoloyagamba waffe gyebasamira ebyomubiri wamu abemawanga amaseeri abamu tebasamira amanyi bakana bayina naye mukolaki basiraamu temwina ntuliza kimbuulira naye ngaolina nendeku ngate oli musiraamu n'olubugo baalukwate ngoli musiraamu genda okufa n'olubugo nendeku mu maka kati bwonooba ofudde nga mu makago mulimu esifumu mulimu n'endeku mulimu endeku erimu enseke eri wansi ogitadde mu kabbo akabbo kalimu emwanyi akabbo nga kalimu n'ensimbi kati gwofudde obadde osaala abaana abo bwe babiraba mu kitanda kyo bagamba bati bayinza ojjaasa bagamba ebintu ebyo ne taata teyabikola ki mulaba fazanatoli ku tv mumulaba etv eyo nja kugibagamba ila yaumi alqiyama paka allah lwalinzita nze sirabako mazina era siri muntu wa mazina naye sijja kubasomesa qurani nga mbabuulira ebyaliwo ku mulembe qurani etambula na mulembe guliwo mwalaba bwe yakuŋŋaanya ebyawongo abantu ne babyogerera nti tuba mu bufere balinga bano baganda bafe abava abo mulokole ne basiramuka nze tera nnyo babuuza buli asiramu kanga murokole tera nnyo mubuuza bano nga imani ziri nnyo noona abadde wano bagenze nemubuuziza wamaba abasawo abarokole bajjanjaba yali murokole bajjanjaba waliwo sheikh wadd abalima bawona jaa eritubira mu buffere mubabuuza kasula ka nali expas kati osula ngumubuuza wamani kulyamu abamaaso amagire babawunya mubuffere nyetebeza omusajja omukulu awangalidde mubuffere ngekyo ne bwekiŋgamba eddakiika kumi zesinza kugibeeramu eyo eddiini egimalamu emyaka musanvu allah agamba nti la tushirik billah lukumani agamba abaana be nayogerako nakino ina shirika mpangadde naye nkizudde nti shiriki la zulmun azimun bwe bulyaza amaanyi obukyasinza okuba obunene wansi wenjuba lukumani yagamba mubutuufu zulmu omusajja agamba allahuma jannibuna shaitaana ayi allah tutaase sitaani wajannibi shaitaani marazaktana n'omwana gwotugabidde mutaase sitaani aleke kuyiika ndusi aleke kuba zoli aleke kuba zonto omwana mungu bwamukuwa n'akuwa babiri ogamba bweza buba bwange zulmu nazimu wagamba allahumma ate kati oli kubweza obwamukasa mukasa yali luddawa lwaki wo watiwagamba nti mukasa tutaase tulina omulimu gwetugendako bweoba otuwaddize lwaki tu zulmu nazimu era abaganda omuganda okuyingira ejjana sabe allah atusaasi ngaoli muganda kaweesa nkata kasibante olugendo luli awo wano mulina imaani wano naye olutuuka eka omukazi oli asooka okugamba abaana bagundi abaana anti mutabani we yabazadde kibweza ajja agenda okulaba mu nyumba tewaliseeka n'obwana oliwo obuto mune bwamukazi kiki abadde mu taalimu kati mubyogero eri astagfirullah alazim wawasaina al insana biwalidaihi omuntu twamukuutira ayise bulungi baki bakadde bo oteeka obbayisa obulungi kababe balamu kababe nga baafu waladun saleh yadu lah omwana omulungi asabira ki nga bakoze eki allah agamba nti wa imma yabuluganna indaka alkibara singa abakadde bwe batuukanga mu myaka egy'obukulu ahaduhuma abeere omu ku babiri aukilahuma oba babiri n'obasangawo fala takun lahuma uffin togezangako ng'omwana okuvaamu akagamba akagamba nti wala tanharuhuma tobaboogoleranga wakullahuma kawulan ebigambo yogeranga byaki kawoowo naye wano waffe tukikola tukikola basiraamu musajja nagamba mbadde nkwagala nti nyina gyendagala ojja kundala nca nkyembalegala kitono nti ebibyo tebiggwa bwe mwatunulye bakadde abamu mwava mu kyalo ne mujja wano okukola abakafiri bwe bakimanyi nti kasa bigalangasana baabakafiri bagala biganye nti biganye sente zengo sokoddekeeka waakiri olime ki bwe bakimanyi era omusajja yayimba oluyimba oli mukirikira agamba omuzadde ye katonda wa yakolaki yaki bwe bakimanyi eri bakimanyirire ku lefuti bamugamba abaganda genda osibule bii ejjana ojagala gwakyalina abakadde byagala nisaasira omuntu asanzewo bakadde bejjana nemulema naye nga ate buli kyowuliranga bataddeko ejjana tokiyita ngaekyomuzannyo tiwekikola jjana teri kintu kizibu nga mukaddewo ng'akuze ekisooka aba n'empaka ddekabusa oyogera kino ayogera kiri ate afulumamu ekigambo naganda kale ezisentensi ziri ezo tibajja kandi yasiba kasito ozadde naawe oli musajja tayogera bingi naye jamaa emotoka ogivuga ogituse Kampala genda munaffe ti naawe ozadde eyabadduwa basiddwa atiibu watuuka emikyala togula ennyama n'oddayo ogambye badde ogamba okomyewo otegedde nti nze nkuzaala ontegedde teba ontegedde saba kunsonyiwa temunnepankirangako ayogera ekyo nakutte muggo ayingira mu nyumba akutte omuggo n'ekisenge nze sisaaga abatasaaga nno abantu bangi muli mu tawuni muno mulya chapati na chai kyemisana chapati na chai ebizibu birika muzaddewo talina tooyi byamumansa bumansa guli muno omegga bawala oli ewayiringira bagula mumeka kati mukyalya kasooli nnyo 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 omwoke muzaddewo talina tooyi mugere buli omu atunule wa kitaawe teri tooyi tukyali mubi abamu bagaseeka agamba nti gwe gwe ngamba yaddewo mukimanyiyo geno tunuli mukyalo mwabasule eyo naye allah agambye nti omuntu twamugamba ku nsikulu yasalunaka maatha yunfikuun basahaba babuuza nabbi tuwe twagala kusaddaaka naye tusaddaake ki era tukiwaane kuli ma anfaktum min khairin akalungi konna ngaoyagala okufunamu falil walidaini tandikira kuki ye mubeerero nemwewasira ku ndirimbo baddeyo bukadde musanvu nga bulangiti yannyoko tesobola kuvaayo ku bikkanswa zonna zibuuka nezifuma eziggwa ebyo mbyogera mbirinaku ilmu tetubeera mukyalo eyo nolaba abazadde abazeeyi noga nti ono ayina abaana oba talina n'abamu babali bulaaya yaga nti alhamdulillah era nomukakasa bukakasa nti yadde azikola naye tazirina mukhayo aga nti ekirungi kyonna sooka okikolere bati ate bantu abazadde basiima nnyo kati omuzadde ajja n'afuna ekizibu n'azaala abaana bangi zonna ne ziba mumese mungeri ki buli omu agamba mune oli yatutteyo gundi yatutteyo nti ate nze nebwezitwayo gundi yatutteyo gundi yatutteyo gundi yatutteyo kukakana nga tewali akoze ki buli omu agamba munne gundi alabika yatutteyo gwakako kootutte oba katukamu nnyoko oba ogenda nako nti kano nze museyike nina tatawo okuvamu ekigamba nti alhamdulillahi rabbil alamin allah akugaziirize waliwo atakifunangako mulamu kyava abeera wano kyemisana kasooli ekyeggulo capati enva buugi bwakyusaamu obulimu amata ne banne bamugamba ntulienfe tuli ku kibuga abantu bali e Kampala nakugamba ntubeera Kampala bwogenda okutunda Kampala bwe wasula subhanallah subhanallah kebyo bisini byonna bantu bajjudde wansi bi maddi waggulu kitanda basulana nakisiitaebyabuteyabujiji gweoli omuntu agambe nti badde nebatunyigiriza entuza okuziika musake muga bulaba ekampala nolowooza bantu weolowooza basula mu bi ebizibu ebibaba ebiwanvu kampala waliwo wootuuka mu Kampala noga muno basulamu obadde basulamu aga nti atawo tewafunikaawo bwadde buli buzi obali Kampala mugiyita mugee mugiyite munnaku zolabe kati yatunda kibanja kyakitaawo nagaa n'agula eri tooyi ziri mu bisinyi enkuba bwetonnya ne zivuluuja ate amazzi ne gayingira mu nju ne banywa kati Kampala bafa bulwadde ki typhoid ava ku ki kubbi muttafakun alaihi muttafaku ittafaka alulama typhoid bi ate nga balina omumulya babagatibaibi barakallahu alaikum.